Soka nyomera mitala elie womuka nkulabula Katonda byaka basi bitenda aline chirungo cha yasamu musajawe Ono pita nsamba siwa muzanyo Mumadugo mbaba mutenda Omuntu aiye bizimba wamba Okakasi za dalanti wa katonda Kuno kusima mkwa umami zamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Kuno kusima mkwa umami zamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Zamwe unya kole bitambula ebi kanisa na bitambu za nsambo mewo Na tetenka nyomuli mkwa katonda mutagera nyomu kame ya masao Ebi ntubia kola sibi bia nsamba Bili na director mkama katonda wekulu Ya muhama gezi na mkule mbela Buasanga usibu eroyo ya bilwa nako Kuno kusima kukwa umami nsamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Kuno kusima kukwa umami nsamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Omulabiri teka nyamba wafe Sapoti joko za mbukula kulanya Ye mutusiza kuchino nsamba Amanyitua mwusi yonore Mini mweje njaulo Jako za sobu kuku Ayambye manjo kubaja mbunya Jemi kisamu kama jama milida Kuno kusima kukwa umami nsamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Kuno kusima kukwa umami nsamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Samba aweze katonda we ya musawo musaje byakolanga bigase kwanga mureke kunyomerezo wafafayo abamuwana na musomuliro one bintu byakola byakatonda okulanga kumekume tuwagire samba ngomba yonna efune mumanyike kuno kusima kukwa umami samba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Kuno kusima kukwa umami nsamba Director, Bright Comprehensive Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko Omsawo wa mani mu Uganda yonna Ebitibwa byolina bikira mani ko